buyonjo. Timmy's eyes kiriya future wise entertainment. Yeah, shemba kutira obuyonjo tetusagisa ebyobulamu tubijjemu okusaaga. Kale nze bwendaba okugoba endwadde tweyonje, tukomye obukyafu bambi tweyonje. Yeah, okugoba endwadde tweyonje, tukomye obukyafu bambi tweyonje. Yeah, yes we can, we can, we can, tusobola okugoba endwadde nga tweyonja. We can, tusobola. Yes we can, we can, we can, tusobola okugoba endwadde nga tweyonja. We can, tusobola. Will you please listen to my advice? I beg you please, please. Will you please listen to my advice? I beg you please, please. Let's wash our hands as much as we can, tusobola. Clean ourselves as much as we can, tusobola. Let's clean our environment as much as we can, tusobola. Stop pollution as much as we can, tusobola. Yes we can, we can, we can, tusobola okugoba endwadde nga tweyonja. We can, tusobola. Yes we can, we can, we can, tusobola okugoba endwadde nga tweyonja. We can, tusobola. Sembayo mbakubiriza bannange ku nsonga z'obuyonjo. Yes ensonga z'obuyonjo tuzikuume, tube bulungi, tuli bakweyagala bwe tubeera abayonjo. Ye yeah, obulamu bunyuma nga tuli bayonjo. Oh yes we can, yes we can, oh yes we can, yes we can, yes we can, we can, we can, tusobola okugoba endwadde nga tweyonja. We can, tusobola. Yes we can, we can, we can, tusobola okugoba endwadde nga tweyonja. We can, tusobola.